come in number one. Bumbo crap.
It's called daddy.
Utadanganya kusema wengine wawazi. Ukweli ni kwamba wanaume mmeumbwa vichwa wazi. Mpaka nakosa majibu. Ile penzi lishachanganywa na wivu. Mama kanifunza utulivu. Ananisisitiza usikivu, baby. Sako nini nisitulie? Fano na ninye manini. Uko radhi we umbie, furaha nipate mimi. Usemi sina,
sina, sina.
Chakusema sina tena,
sina.
Yeah.
Usemi sina,
usemi sina,
sina.
Yeah.
Sina,
usemi sina,
sina. Usemi sina,
chakusema sina.
Mapenzi ni maua, moyoni mwangu yanachanua. Yarisha waitakaga kuniua. Usishangae na jishaua. Nilipoteza hamu ya kula, ndo maana kila nachonipa na kula. Iwe papa machura, na kula ndo kisha na kula. Sa kwa nini nisiturie? Mfano na nini manini? Upo radhi ugurie, utamu nipate mimi. Usemi sina,
sina.
Chakusema sina tena,
sina.
Usemi sina,
usemi sina,
sina.
Sina,
usemi sina,
sina.
Usemi sina, chakusema sina.
It feels like I'm fully low. For the first time I never seen love like this before. Calling me so wide. Hey, Conde boy call me number one.
The mix.